magaalada Baydhabo ayaa wali wali baa ku dareereeyay dhismo wadooyinka shil duwan ahaana si oo dhaxmarayay xaafado oo ka sameeyay interlog iyo wadooyin laame wali baa taasi ka dhigtay mid fududeeyaysa anas dareero ka dadkii iyo baawurta wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa kormeeray shaqo ka seedi wadooyinka wasaaradda ayaa ka dhisay xaafado shil duwan ee magaalada Baydhabo wadooyinka dhismo ku dareereeyay wali baa ku mid ah jidka samofonga jidka iska hiro waa suuqo xoola iyo bay hawa iyo kan aado waa banqiyaama oo dhismisheeya meel gabagabe ee maraaya iyadoona dhalinyaro badan ga fursado shaqo abuuray annagatiya koo ku mid ah shaqaalo dhisay iyo wadooyinku iyo wasiirka warbixinka ku siiya oo ka eedna meeliya maraayta dhismo wadooyinku nga
jidkan dheer ahaan wuxuu gaarayaa 2 km iyo bad ayuu gaarayaa balciisan baabuurku maraya waa 7 mitir wuxuu leeyahay 2 marshabiyeed oo dadku ay marayaan sidoo kale wuxuu leeyahay stone bridge ama difaac waa jid aad iyo aad tiyadiisa loo ilaaliyay sidoo oo kale yeelanaya biyo mareenkii ama drainage-kii waa leeyahay ugu badnaan jidkani waa gabagabay intii ugu badnayd hadda waa xaalxaal dhammaystir intii ugu dambeysay marka insha Allah hadii rabeedmo bishan aynu ku jirno waanu soo gabagabayn doonaa hadduu rabeedmo
sidoo kale injineerka dhisaya wadooyinku ah iyo waliba uu sheegay in dhismo wadooyinku iyo hadii uu wadan ah meel fayl ah iyo maraayto waqti dhowni yahay gabagabay u doonta
2 km ibaro dabcan sidoo injineerka sii sheegay kitkum abirshay 7 mitro dir ahaan 2 km bara dire daba jeedlan ka taragaliyo eedlan ka taxadariyo intii baawurtu wiinka maran saasoo kale dadka baadiyaha iyo magaalada iyo IDPs kan tiska hirna lan ka taragali saasoo kale tum iko wadi hor aan dhamaayni by star wadooyinka sakamada daba horeen ma hada bayray kormari wadooyinka la xamayni daba ma rajeyna bilin magaalada inta badan balka badal doona tayadan daba kasta walaan xoog saarana ma baa kamada tayada wadada wala ta control inta xoog saarna sanagadan warba mustaqbal wadada oo waqtina may buu aan dirsi kora oo ila mudil kusoo qarantina taas xoog saaran mar walba
wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowladda Koonfur Galbeed Daahir Cabdi Abdullah Dr. Go oo kormeerka ku reeda ama hadnagii injineerada wadooyinka dhisaayanka iyo shaqaalaha usoon ka dhirigeliya in la fududeeyo dhismo wadooyinka si bulshada ay ku faa'iideysato
qabti shaqooyinka uu shaqadaano Ramadaan laga jira oo si buuxsan taas ma cadeyn in oo si ku go'aanta madaxweynaha oo jidadka magaalada Bilcadii xanagow in la shaqay in iyo hirgalaan in sha Allah ta'ala hadii la hayn diin jidku markii dhamaad wali bilaawo doonay afar jid kale oo kumid ee madaraysa wadadan oo eel shaati maras yoonay wadada oo bay project wasaaradda diin maras diin maras taasoo kale aan wasaaradda wasaaradda fuxti maras la tashay soo kale yalla bilaawo dana diin hayn diin ay weeyaan shan wada oo kale stone la soo tan diin hayn diin marka runtii dadaal kasto ma sheentay ay koy dadaal bibi madaraysa ee hormuud ka yimid madaxweyne Cabdiraxmaan Samee meelaha ka badan oo dadku habar ka ay waadaan ee si oo kaan access si oo maran iyo kan asada cid oo kasto maran lahayn mar seeniyo raas ala tartee madaraysa inay oo
dhismo wadooyinku ku dareeray magaalada Baydhabo iyo waliba laf dhabar ayuu anaga taya anas dareero ka baawurti iyo bulshada iyadoo dhalinyaro badan ah fursado shaqo ay ku helaan.